yake. Miliana,
Miliana,
Asula, ulunonesha, nusumindeite. Kwa sula, nikaiona, kuja basi baby. Kwangu penzi by life, na lako penzi nuna zaifo. Ukanifani mwache waifo, nikacha na malaifo. Au kisa mali, au kisa pesa. Au kisa gali, au kisa mali, ivi kisa mimi, au kisa wewe. By life, by life, my life, by life, baby, by life, my life, my life,
by life.
Nika mwacha wife, my wife, my wife, by life. Penzi lako be, ulitaka nikajitambulishe kwa wazazi wako. Miliana,
Miliana,
ukataka pesa gali, hivyo vyote sina. Miliana,
Miliana,
mapenzi lazimishi, na wendo mwanzilishi. Ukafata vishawishi, na kwako sitoishi. Au kisa mali, au kisa pesa. Au kisa gali, au kisa mali, ivi kisa mimi, au kisa wewe. By life, by life, my life, by life, baby, by life, my life, my life,
by life.
Nika mwacha wife, my wife.